It's your boy, Jacobitz.
Wanakuponda hoyawezi, achana nao, achana nao. Haya nao janja siku hizi, we achana nayo, achana nayo. We si wa kwanza kushindwa na mapenzi, watakupostia mimba usijali, watajifanya na vimba kukuudhi, wasikufanye mjinga usijali. Wenda siyo fungu lako, itafika siku yako, utampata wakwako. Wala huko peke yako, tena fanya mambo yako, isikutishe midundiko. Yasiwe kama ya Yuxi na Vanessa, mara kakutesa, wengine wakakucheka. Yasiwe kama ya Yuxi na Vanessa, mara kakutesa, wengine wakakucheka. Hadi mafundo wa mapenzi wanachanganywa na penzi, wanapoteza wapenzi, inawauma kishenzi. Hayana formula mapenzi, wazee wetu toka enzi, yaliwachosha mapenzi, wengine wanajitia vitanzi. Hey, alimshinda nasibu kwa Mobeto, ngoja tuone majailulu maiko na Rayvanny. Nusu wala lesentro, ona asilei na tesi chokoleti. Wenda siyo fungu lako, itafika siku yako, utampata wakwako. Wala huko peke yako, tena fanya mambo yako, isikutishe midundiko. Yasiwe kama ya Yuxi na Vanessa, mara kakutesa, wengine kakucheka. Yasiwe kama ya Yuxi na Vanessa, mara kakutesa, wengine kakucheka.